Sicka Production.
Maru P, Chitty Star, oh yeah. Ay, 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 ay.
Love on the beat.
Nzuri, yeah. Acheni mlume ni mwage mane, yeah. I live ya beautiful. Mimi na mpaka tuwa wane, yeah. Sauti nzuri, yeah. Na enjoy ukipiga gita kinanda, yeah. Na minta mganda ganda kama kupe, yeah. Hata maslicha kisema kaniroga,
yeah.
Na minta mfata fata kama koro, yeah, yeah. Hata kini bebesha yake mikoba,
yeah, yeah.
Tairipa mikopo, mikopo, mikopo ya vikoba. Taibeba mizigo, mizigo, mizigo akichokai. Kani kamata kwa miuno ya kingoni,
oh yeah, yeah.
Romantic, romantic, yeah, yeah. You go romantic, romantic.